aqalkaaga hortiisa iyarleega ma waayo iyarleega ma waayo adiman adima taan karaya adiman adima taan karaya aragaaga quxoobay indhahaygu darshaano arkista yaabeenki aqalkaaga hortiisa iyarleega ma waayo iyarleega ma waayo adiman adima taan karaya adiman adima taan karaya animan animan itiraam jacaylka adiman animan idinkaaga baxaya animan animan balanteeni adkayn adiman I'm not afraid to die.